Democratic Alliance mona masipaleng wa Matjhabeng e tsa boipiletso ho masipala hore ka pelenyana ba lokise bothata ba ditshebeletso. Baahi ba mona Matjhabeng ba tobane le kgaello ya metsi, disuritsi tse phallang hohle, matlakala ha a thothwe le mabone a seterateng a robehile. Diraporoto kapa ditlaleho tse tekwang ke makhanselara a DA ka lekgotleng ha di nkelwe hloohong. Re tla fetisetsa taba ena lefapheng le ikarabelang mmusong wa provense e leng ho COGTA, hore bana ba ikarabellang hore ntho tsena kaofela di putlame ba jariswe boikarabelo. Malapa a Matjhabeng a lokelwa ke ditshebeletso tse tshepahalang tse tlisang le seriti. Bohato bo tlameha ho nkuwa hona jwale.